Okay, yeah, but then I started my voice in Safu. If you want some Baba Nasami, then you're safe way. You sell me a road. Okay.
Leo nakupa usia rafiki moyo wewe. Utakuja kunambia kipenzi moyo wewe. Leo nakupa usia rafiki moyo wewe. Japo utajajutia mapenzi moyo wewe. Yule biti msahau, amini nayo kwambia, unampenda masalau, moyoni amemja. Yule biti msahau, amini nayo kwambia, unampenda masalau, moyoni amemja. Rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo, rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo,
moyo tulia upunguze kutamani, wazuri ni wengi utapata waubani. Jua mapenzi yanachoma kama miba, ninachohofia wasije kukutoboa. Rudisha kumbukumbu nilivyoteswa na penzi, usiku silali kuyalilia mapenzi. Rudisha kumbukumbu nilivyoteswa na penzi, usiku silali kuyalilia mapenzi. Moyo tulia, naogopa mapenzi. Moyo tulia, mapenzi yanauma. Moyo tulia, moyo tulia, moyo tulia, moyo tulia, naogopa mapenzi. Moyo tulia, mapenzi yanauma. Moyo tulia, moyo tulia, moyo tulia,
rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo,
kipenzi ni sahau.
Rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo,
kipenzi ni sahau.
Okay, yapo kwa niaba wanamwita Olesi kalamiza kibodi akolewa. Okay,
rafiki moyo nakupa usia, Obama alikwambia ila ukapotezea. Kipenzi moyo nakupa usia, na jeni alikwambia ila ukapotezea.
Moyo usiwe kama mimi, ya nyuma nakukumbusha, yule niliyemuamini kama akanikatisha. Moyo usiwe kama mimi, ya nyuma na kukumbusha, yule niliyemuamini kama akanikatisha.
Rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo,
kipenzi ni sahau.
Rafiki moyo, moyo kipenzi moyo, jamani moyo, moyo kipenzi moyo,
kipenzi ni sahau.